Luka umutwe wa 22. Iminsi mikuru y'imigati idasembuye bita na Pasika y'Abayahudi yari yegereje. Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko bashakaga uburyo bakwicisha Yezu ariko bagatinya rubanda. Nuko Satani yinjira muri Yuda bita Gesikariyoti, umwe mu bigishwa 12, maze ajya kuvugana n'abakuru bo mu batambyi n'abatware b'abarinzi b'ingoro y'Imana bumvikana uburyo azabashyikiriza Yezu. Baranezerwa bamusezeranya amafaranga. Nuko Yuda arabyemera, asigara ashaka igihe gikwiriye cyo kumubashyikiriza rubanda batabizi. Ku munsi wa mbere w'iminsi mikuru y'imigati idasembuye, ari wo babagagaho umwana w'intama wa Pasika, Yezu atuma Petero na Yohana ati,
"Nimugende mudutegurire ifunguro rya Pasika turi busangire."
Baramubaza bati,
"Urashaka ko turitegurira hehe?"
Arabasubiza ati,
"Umva, nimugera mu mugi, muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Maze mubwire nyir'inzu muti umwigisha aravuze ngo utwereke icyumba ari busangiriremo n'abigishwa be ifunguro rya Pasika." Nuko umuntu ari bubereke icyumba kigari mu igorofa ryo hejuru kirimo ibyicaro, aba ariho mutunganyiriza ifunguro rya Pasika.
Baragenda basanga ari nk'uko yabibabwiye, maze bategura ifunguro rya Pasika. Igihe kigeze, Yezu yicarana n'intumwa ze barafungura, arababwira ati,
"Mbega ukuntu nifuje gusangira namwe iby'uyu munsi wa Pasika ntarababazwa. Ndamenyesha ko ntazongera kurya ifunguro rya Pasika kugeza igihe cyo rishushanya kizaba gisohojwe mu bwami bw'Imana."
Nuko afata igikombe ashimira Imana, aravuga ati,
"Nimwakire musangire, kandi mbabwire kuva ubu sinzongera kunywa divayi kugeza igihe Imana izaba ishinze ubwami bwayo."
Nyuma afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura arawubahereza ati,
"Iyo ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke."
Bamaze gufungura, afata n'igikombe aravuga ati,
"Iki gikombe ni isezerano rishya Imana igiranye n'abayo, rikaba ryemejwe n'amaraso yanjye amenwe ku bwanyu. Nyamara dore ungambanira ari hano, turi kumwe ku meza. Kuko umwana w'umuntu agiye gupfa nk'uko Imana yabigennye, nyamara ugiye kumugambanira azabona ishyano."
Nuko batangira kubazanya ugiye gukora iby'uwo ari we. Abigishwa ba Yezu batangira kujya impaka bibaza umukuru muri bo. Nuko Yezu arababwira ati,
"Abami b'amahanga bayatwaza igitugu, kandi abayategeka bakunda kwitwa abagira neza. Ariko mwebwe ntimukagenze mutyo, ahubwo umukuru muri mwe ajye agenza nk'umuto, kandi utegeka ajye amera nk'ukorera abandi. Mbese ye, umukuru ni uwuhe? Nuri ku meza afungura cyangwa se n'umuhereza? Si uri ku meza se? Jye rero ndi muri mwe meze nk'ubahereza. Icyakora ni mwebwe mutantereranye igihe nageragezwaga. Nuko rero mbateganyirije ubwami nk'uko nanjye Data yabunteganyirije, kugira ngo muzarye kandi munywe, dusangirira mu bwami bwanjye, maze mwicare ku ntebe za cyami mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli."
Maze abwira Petero ati,
"Yewe ga Simoni, Satani yabasabye Imana ngo abashungure nk'uko bashungura amasaka. Icyakora wowe nagusabiye ku Mana ngo utareka kunyizera, kandi numara kungarukira uzakomeza abavandimwe bawe."
Petero aramubwira ati,
"Nyagasani, jyewe niyemeje kujyana nawe, naho nafunganwa nawe ndetse naho napfana nawe."
Maze Yezu ati,
"Petero, reka nkubwire, iri joro inkoko ntiri bubike utaranyihaka na gatatu."
Nyuma Yezu arababaza ati,
"Ubwo nabatumaga nta mafaranga mufite, nta mufuka, nta n'inkweto, mbese hari icyo mwabuze?"
Bati,
"Ntacyo."
Nuko arababwira ati,
"Noneho rero ufite amafaranga ayajyane, n'ufite umufuka nawe awujyane, kandi udafite inkota agurishe umwitero we ayigure. Byanditswe biravuga ngo yabazwe mu bagome. Dore mbabwire, ibyo byanditswe bigomba kumbaho, kuko ibyamvuzweho biri hafi kuba."
Baravuga bati,
"Nyagasani, ngize inkota ebyiri."
Nawe arababwira ati,
"Zirahagije."
Nuko Yezu arasohoka ajya ku musozi w'iminzenze nk'uko yari asanzwe abigenza, n'abigishwa be baramukurikira. Ngo ahagere arababwira ati,
"Nimusenge mutagwa mu bishuko."
Nyuma arabitarura ajya nk'aho umuntu yatera ibuye, arapfukama arasenga ati,
"Data, niba ubishaka, igiza kure yanjye iki gikombe cy'umubabaro. Icyakora byo kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka.
Nuko umumarayika ava mu ijuru abonekera Yesu aramukomeza. Yari yashegeshwe n'ishavu bituma arushaho gusenga cyane, abira ibyuya bisa n'amaraso atonyanga. Amaze gusenga arahaguruka asubira aho abigishwa be bari, asanga basinziriye kubera agahinda, maze arababwira ati:
ko musinziriye, nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko.
Akivuga ibyo haza igitero cy'abantu. Uwitwaga Yuda, umwe muri ba bigishwa 12, yari abarangaje imbere, yegera Yesu ngo amusome, maze Yesu aramubaza ati:
niko se Yuda, uragambanira umwana w'umuntu umusoma?
Abari kumwe na Yesu babonye ibigiye kuba baramubaza bati:
nyagasani, mbese dukura inkota turwane?
Ndetse umwe muri bakubita inkota umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo, maze Yesu arababwira ati:
nimusigeho.
Nuko akora uwo mugaragu kugutwa aramukiza. Nyuma Yesu abaza abakuru bo mu batambyi n'abatware b'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abakuru b'imiryango bari baje kumufata ati:
ko muje mwitwaje inkota n'amahiri nk'abaje gufata igisambo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rugo rw'ingoro y'Imana, ntimugire icyo munkoraho. None iki gihe ni icyanyu, kuko ari icy'ububasha bw'ikibi.
Bafata Yesu baramujyana, bamugeza mu nzu y'umutambyi mukuru, Petero amukurikirira kure. Nuko bacana umuriro hagati mu rugo, bicara bawukikije na Petero yicarana nabo. Mu gihe Petero yicaye aho hafi y'umuriro, umuja aramwitegereza aravuga ati:
uriya nawe yari kumwe na Yesu.
Petero arabihakana ati:
reka simuzi wa mugore we.
Hashize akanya gato, undi muntu ngo abone Petero aravuga ati:
nawe uri uwo muri bo.
Ariko Petero aramusubiza ati:
reka wa mugabo we, sindi uwo muri bo.
Haza guhita nk'isaha, undi muntu avuga akomeje ati:
nimpamo, uyu muntu nawe yari kumwe na Yesu, dore ni n'umunyagarireye.
Petero arasubiza ati:
wa mugabo we, icyo ushaka kuvuga sinkizi.
Akivuga atyo inkoko irabika. Nuko nyagasani arahindukira yitegereza Petero, maze Petero yibuka ijambo nyagasani yari yamubwiye agira ati:
iri joro inkoko ntiri bubike itoranye ihakana gatatu.
Nuko asohoka ashavuye ararira cyane, maze abantu bari barinze Yesu baramunyega, ari nako bamukubita, bakamupfuka mu maso, bakavuga bati:
hanura, ninde ugukubise?
Maze bakomeza kumutuka ibitutsi byinshi. Bumaze gucya, abagize urukiko rw'ikirenga aribo bakuru b'imiryango y'Abayahudi n'abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko baraterana, maze bahamagaza Yesu baramubwira bati:
niba uri Kristo, bitubwire.
Yesu arabasubiza ati:
naho nabibabwira nte, ntimwanyemera. Kandi ningira icyo mbabaza, ntabwo muri bunsubize. Nyamara mu gihe gito, umwana w'umuntu agiye kwicara ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana nyir'ububasha.
Nuko bose baramubaza bati:
ni wowe rero mwana w'Imana?
Arabasubiza ati:
murabyivugiye, ndi we.
Nuko baravuga bati:
turacyashaka abagabo b'iki se kandi, ko abivuze ubwe twiyumvira.